majabu kinanizonga kizaza kila mahesabu ninayopiga yanakata naisi mababu mizimu yao imechachama au sina tawabu Mola nionyeshe nyota yaja kulia nimelia nikamaliza leso nimekosa kipendaro nikasubiria uenda kaja kesho lipododosa kotengo madro mwenye mapenzi atoke anitete joto pepe anipepe niwe mtoto tete o tete ani neke 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 niniepuke gundu
gundu penzi linanichachia gundu gundu
nuksi imenishukia gundu
gundu
penzi chachia gundu
gundu
nuksi imenishukia gundu Kaniva asona jema kwangu Inae mtaka simpati Vioja tunakara Yani vangu vangu Mie ye Naisi nalala na hundi Najisonya sonya Pendi sasa bila hundi Imaronya ronya Nichapangwa kwa makuti Nikabonywa bonywa Mwenye mapenzi atoke
anitete
joto pepe
anipepe
niwe mtoto tete
o tete
anideke
neke neke
niniepuke gundu
gundu penzi linanichachia gundu
gundu nuksi imenishukia gundu
gundu
Chachia gundu
gundu
Nuksi imenishukia gundu
Are you Liza?